keep bang. And the big money is a pencil 254 and Sedo.
Kwa wangu wanataka mashisha, na kwa mfuko pesa zangu zimeisha. Na yule waiter ananitisha, ati mabouncer atawaita.
Na huyu dem bado anaitisha, na mina shindo sasa venye nitazusha. Tulipatana juzi kwenye Instagram, na mista kichoma picha.
Itakuwa ngori, sikiza story. Wacha kucheka hini ngori, nilimuacha bila sorry. Na upingeza uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Uja patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye. Patana na ye, patana na ye, patana na ye, 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 ye.
Kofa mimi ni loya, kizungu tamu kama ile ya Lumumba. Lakini ukweli mimi ni hoka, nina dhao biri mazeleo kulidhoka. Makajo wali nishika, hata ni bahati stenje bado sijafika. Na huyu dem zake bado zijashika, muzinga tatu sasa zimekatika.
Sikiza story, wacha kucheka hini ngori, nilimuacha bila sorry.
Na ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe.
Demu wa mashisha.
Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe.
Demu wa mashisha.
Ukicheza utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye, wewe.
Demu wa mashisha.
Utapatana na ye, patana na ye, patana na ye, ye.
Mashisha.
Sasa vile nitaenda choo, nitoroke huku nyuma back door. Akinisaka asinipate ngo, akiuliza ambiwe nimego.
Lakini vile minaenda kuchomoka, yule waiter akaniona, hiyo bill akaidrop. Na kwa mfuko mimi sina hata